marudi may raacay masnax raada loo dhigay oo magala arinas dambeedka ugu jiro madax yare shaabeel kuma ka mid yahay guddida mudan madax yare shaabeel kuma ka mid yahay guddida mudan madax yare shaabeel kuna ka mid yahay guddida mudan